Kura jampolina langsung buah moyoni Teti joroni baby baby Haya maisha ya meni suku moki ngoni ngoni Sina tamani baby
Queen, I live like a soldier. Nasema hadharani when you wait for transit. Ni weni mechagua, weni mwensi unajua. Last time nilikucheki nikakumiliki kwenye himaya. Imara nikakuweka kama pina kwenye chupa. Maisha tukaipangi waje tena wanatupinga. Ni job imenitai maisha yetu nafikiria. Si eti nimetulia kila tena kuzimia. Wanataka tutengane ili time tusionane. Nataka tuowane hadi pete tulishane. Tusaidiane, mother of my kids, I will stick by you. Hadi kifo itutenge.
Nataka ufuwai, wacha nikufute macho. Time na kuwaza ulimpima kwange namba moja mukama na kulanga wesebo sebo mukama na kulanga wesebo
Beat a boy, man, don't mind. Beat a boy, man, don't mind. Beat a boy, man, don't mind. Beat a boy, man, don't mind.